put you busy. A hot man, that's all masterpiece.
DJ Tonko Kore.
Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi endi. So why, hey. why Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So why pigania hii vita, unaidia ni muda gani, miaka ngapi zimepita, na bado sijachoka, safari nimekita. Kwezi rusha pati waeza kuwa spectator, siulize why, hatuwezi tushana kwenye sekta. Idara hii ya MIC, nimeshikilia embassy. I never mind my enemies, they make me stone the industry. Let a beef kauko shua, uko na enough me. Tukichu zingine, unabaki na freestyle feel. Kwanza panga laini, just make a long kill. Nataka ni wasikize one by one, nipe majibu. Mbona maisha yangu naichukia hii design, lakini all is fine, all I need a little time. Sioni mbona unajikaza kusaka fame, cause bora uko sawa game, fame uta gain. Hii si claim, fame uta gain. Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So
why for TPZ, mbona why? Nime try hard but still mbona why? Ni heri ninywe pombe nikapunguze mawazo, lakini pombe bila doo nitazidi toa jasho, na kuniacha tena why? Why ama nikapige 9 9 9. Kwenye race nina fight so hard, but haters wame try na ni kama siwezi die. Badala mi kudai, mina fly so high, oh, up to the sky, yame juu kwa mawingu, karibu na binguni, mina rudi siku tatu. Najulikana sana kashitani duniani, usha ipigwa bare huka ona giza gizani. Yani uko tiny siwezi kuona bila miwani.
Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So
Open my shop, captains are burning. Ever blessed me, your captains are shining. My rhymes are hot, me, your captains burning. Swag adopt, just them shouting. Caribbean land, Roger B, we are all in gangsta boy, root bandit. Root boys are running. Pussy club for them, forward we moving.
Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So Nimekuwa nikijuliza maswali mengi, mengine nimejibu na mengine misi edhi. So why?